Produce approach jeep banji bebuza amwagala kochi munoyo abatula babeunya abantu abonga bawangadde abamu bafune nsalwa abamu bazimbe mitwe kuzule chame chiri mu munno omukwano gunyuma kuzule njawule likoyo munno omukwano gunyuma kuzule chame chiri Omukwano gunyuma Bozule njawule likoyo munno Omukwano gunyuma Ekinyagazo no we wange Aline njawulo Ekinkumye nono we wange Aline njawulo Ekinyagazo no we wange Aline njawulo Ekinkumye nono we wange Aline njawulo Abalino mukwano fetumanyi nti gunyuma Nababaguzanyisa tebamanyi nti guluma Wabula kisanso kubera no yakwagalanga buli mbeera abawo Tuyise mu bingi nono nakumikiriza Bibadde bingi naye ate tubiwangudde Bwezula ekyama ekiri mu munno Obulamu bunyuma Kundizula ekyama ekiri mu munno Ononjulira Bwezula ekyama ekiri mu munno Obulamu bunyuma Bambizula ekyama ekiri mu munno Ononjulira Ekinyagazo no we wange Aline njawulo Ekinkumye nono we wange Aline njawulo Ekinyagazo no we wange Aline njawulo Ekinkumye nono we wange Aline njawulo Mukwano nze nkwagala mu butuufu nkumatira yenza kutegeera era yekwa ntegeera abalala nga balwana bayomba bekyawa betema feno twenyweza twekisinga twehaginga guno mukwano gunyuma ekinyagazo no we wange aline Ali